figura buseye marku beerka lumay baxa degyo
Bixi Allahayim, Bixi Allahayim.